Amapalo yenu yalandunga maya. Amapalo yenu yalandunga maya.
Ukufuma mulwelele. Ukufuma mulwelele.
Amapalo yenu yalandunga maya. Amapalo yenu yalandunga maya.
Ukufuma mulwelele. Ukufuma mulwelele.
Tamundaba ine mwafwele ngala ya myunga mwasumine umulo papali naba kakuboko kwenu ye ifikulwa nemimana fyaba pakuboko.
With everything that I see
I've seen your blessings such a never ending rain.
Mapalo yenu yalandunga
maya. Mapalo yenu yalandunga
maya. Ukufuma mulwelele. Ukufuma mulwelele.
Mapalo yenu yalandunga
maya.
Mapalo yenu yalandunga
maya. Ukufuma mulwelele.
Nangwa balwani venga chunguluka umulopa wafumu ula chingilila Yesu ni dombora nguwa
dimire randa kamiranaru.
So I will glorify your name with this life I have. So I will glorify your name, we're chingelo. Oh,
amapalo yenu yalandunga maya. Amapalo yenu yalandunga maya.
Ukufuma mulwelele. Ukufuma mulwelele.
Amapalo yenu yalandunga maya. Amapalo yenu yalandunga maya.
Ukufuma mulwelele. Ukufuma mulwelele.